الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا, اللهم زدنا علما وارزقنا فهما, والحمد لله على كل حال. أما بعد, تمبزواجتي والله نامتنا مجيو تموانيا غير الله سيدي غير نوكسا سيدا ونبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم تموانيا غير الله كيزي ميري مجافجت قولا تقوم مسيقنا وتولي مواب بياسيما tumuwanja gira Allah atusanywe byonono bya fibe tujja tukola ruhanyi malo kubera nga twende nyajali tambula mishabe chiti wariya salihin enni miruza balongo echo manya iti wa Imam Nawawi rahimahullah nga tuli mulyango abuyitibwa babul muraqaba Allah turondola era nga tukyagenda ne hadith empanvu erimu ebibuuzo bya Jibuliru alayhi salam byabuuza nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hadithi eyo tugiruddeko olw'ensonga ne sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah buyali ajisharaha yajigaziya kuba yajiramu ensonga ziri nya era nga byebyali ebibuuzo ebyabuuzibwa omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam era nga mwe muli maratibu ddin al-islam. Akhbirni an al-islam nyonyoloko chiti wo busilam. Akhbirni an al-iman nyonyoloko chiti wa obukiriza. Akhbirni an al-ihsan nyonyoloko chiti wa al-ihsan. Wa mata sa'a cheki ya machaddi waka ya yanukula biya yanukula buyamalu genda Jibuliru bwetwala vanti yajira mchifana nchia musajja waka sallallahu alayhi wa sallam achia babu za wa sahaba kia rangi uyazimu mutegede iwa mugamba anti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah na mubaka we ya manyi waka na waga manti hadha Jibuliru uyabade Jibuliru atakum yaziwa nuwimuli liyuallimakum dinakum nanesonge mulese kubayigiriza dini ya mwe nishibiran hadithi tushata ambula nechitiwa al-iman ukukiriza mubaka ya yanukule chiti wubukiriza antu'minu billah kukiriza Allah wa malaikatihi niba malaikati wa kutubihi nibitabubye wa rusulihi naba bakari wa bil yawmil akhir nukukirizuru na kulwenko meriru era nga tukyatambulira kukukiriza olunaku lw'enkomerero bwogenda mu sharah ya Ibn Uthaymeen bweyali asharaha liyadu salihin yalaga nti mu byenkiza omuntu okubeera nga akkiriza mu lunaku lw'enkomerero tuzze tubiraba okukiriza albaath okuzuukira المحشر الباليرو الميزان ميزان يجندو بيمي مريم نيمي بيري ashams kukiriza enjuba nti egenda kubeerawo okukiriza sarata akatindo hawdu oluziru mubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kampara akagulumu okubeeranga byonna obikkiriza n'okukkiriza annar omuliro waljanna nejjana era sheikh yalaga nti wa mima yajibu ala almuminin n'ebyo ebimu ebyetteeka kubakkiriza okubeeranga babikkiriza al iman binnar okukkiriza omuliro gwa Allah wal iman biljanna n'okukkiriza ejjana fi usbuu almaadi wiiki yayita talaba sifaatu nnar ebitendo by'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala twabiraba okuviira ddala ku sayizi yaago obunene bwago netulaba obuwanvu bwago netulaba kala yaago netulaba okwogera kwago netulaba abagenda okuyingira biki bye bagenda okunywa biki bye bagenda okulya gugenda kubookya nga n'enku zaago bantu n'amayinja amayinja gagenda kubeeramu nga ziringa olaba ebibiriiti gongera kukumamu go genyini maddugavu zigizigi kati omuliro gye gukoma okubeera nga gukendeera okwokya ng'amayinja gali gongeramu ebbugumu Allah yagassaayo nga azaabu nga bigenda kubeera era bibonerezo eri abajemera Allahu subhanahu wa ta'ala twalaba emiryango gy'omuliro twalaba ensonga mpitirivu ku muliro gwa Allahu subhanahu wa ta'ala naye nga Allah yatugamba mu Qur'an faman zuhziha ani nnar oyenna gwe tulyesambye omuliro ogwo kuba abali guyingira fala yamutu fiiha abada teri agenda kutuukibwako malakul maut teri agenda kufa la yamutu fiiha teri agenda kutuukibwako kufa mumuliro wala yahya ate teri kawummulo nti tuwummulemuko tubeereko mukisiikirize n'ebisiikirize twabiraba ti ebisiikirize biri mumuliro nabyo byokyokamala toyinza kiyimiriramu yaddo kituulamu olw'okubeera nti kiyitirivu okubeera nga kyokya n'empewo yokka ey'omuliro jahannamu eddiba livaako so twabiraba naye teri kufa bwe guli bwokya Allah yagamba nti baddalnahum jurudan ghayraha tugenda kubazzaako amaliba amalala liyadhuqu al'adhab basobole okukomba ku bibonerezo baddalnahum jurudan ghayraha amaliba ensusu zaabwe bwe zisiriira bwe zirisiriira nezigwerera nezigwako nga tewakyali we bwokya Allah yagamba nti baddalnahum jurudan ghayraha tugenda kubazzaako amaliba amalala liyadhuqu al'adhab bongere okumalayo ebibonerezo byabwe kale yeyo embeera egenda okubeera ku bantu b'omuliro ebifaananyi byabwe tebigenda kubeera nga bifaananyi bye tulimu olwaleero sayizi gye tulimu njabayaba eringa akaviirako osudde mu ttanuuru eringa akaviirako osudde mu ttanuuru sayizi yaffe abagenda oyingira omuliro wal iyadu billah Allah agenda kubafuula banene obunene bwabwe nga banene ddala nga wallahi banene ekitagambika eno sayizi gye tuliko si ey'abantu b'omumuliro Abana ingizibu umuliru Allah agenda kubu ungezo imibiri bageje. Kubagulio umuliru tegwe nza kuata kwenu saizi jetulina nosigalau. Allah agenda kubu ungezo imibiri jivere minene. Hata riwaye zim nganaba manyaba mubayi gamba chadise yu ilimon nabar ilimoku vera nga yike ninye zibwa nebe tutu alama kuru wa goku nguru bala ganti ilinyo limu ilinyo limubu yedit iliomu ntuali vera muriru kamisir jabal azim ligenda kubera nga olusozo runene erinyo erinyo litya limu ngalienka na lusozi katijokero inamanya asatu mwabiri galiveramu obusozi bumeka asatu mwabiri olubalu genda kubalu enka na lutya omumagu genda kubalu enka na gutya ngine erinyo lienka na lusozi gwego muliro gwa Allah naye obunene obwo bwe bagenda okubeerako togamba nti ndaba balibeera banene tebajja kulumwa twalaba obunene bw'omuliro n'obuwanvu bw'omuki bw'omuliro kuba omuliro gugenda tuuka ekiseera ate gugambe Allah oyinayo okunyongeza Allah kyeyagamba yauma naqulu li jahannam هل امتلأ وتقول هل من مزيد قبنين بوابنا بين قدو مريرو نسايز جبالنا الله قبوزي أوليرو قوسي بين قواد باقمالا وانو قلبو قامنتي هل من مزيد مرزو وانجي الله إنا يوكن يونجزا بانو ندبت مولي سنة قطع nenga saizi jivaliko yeyo tugenda laba ne saizi yabalibera mujana jine mibiri jetu ina tejisobola jana embuto zetu ina tezisobola jana tugenda laba saizi yaba tabalibera mujana boba genda kubabe nkana batya nengo omuliro mutege deri nyolia ina direnga lusozi katisima nyomu tue gulibera gwenkana gutya na yao muliro kugenda gamba ati hal mimmazi mlezu wange Allah inayoku nyongeza hadithi jitwala vanga ntu nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatulaga Allah muliro agenda guli nyake chigereche ulioka gulioke gufi mweddoboz ili gamba ati katna katna matidi matidi nzikuse nzikuse nenga Allah mazeguli nyako chigereche Allah iti ya gamba antifaman zuhziha aninao bulienagwe tulie sambia omuliru wa odi khira aljanna na ingizi wijana faqadifaz genda kubwa wanyi faqadifaz ogenda kubwa westimi yenna gwe baligamba nti oli wa mujjana tukwesambiza omuliro ogenda kuba owonye ogenda kuba ofunye okwesiima bukyangu obaawo saba Allah tuwejjana ttaasa omuliro jaha lhadith hadith yajja fi sahih muslim ngeva ku sahabi yaitibwa Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu ategezana tugambo mubaka wafe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalina watudde etumugamba ya Rasulallah nsonga zali nyingi ne ashahid kenja gaddim waka sallallahu alayhi wa sallam yabagamba faman ahabba yinamu fayagala ayyuzahzaha aninar Allah kuisambi umuliru ulimeku yengizi wa muliru wa yudhi khira aljannata Allah kuyengizi jana falta'tihi maniyatuhu teka teka ukufaku ngo kufate kuna kujira we tekele tekele ukufa ngo kufate kuna kujira wa huwa yu'minu billah ikisoka ngana ukiriza Allah inaya gale jana Allah mwesambi umuriro nga mautu tena mutu ukako waka sallallahu alayhi wa sallam ya gamba nchi wa huwa yu'minu billah bila muaba abakiriza Allah wal yawmil akhir bila muaba abakiriza kiyama wal yati ila nnas kulira abantu alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kulira abantu nawe byo yagala bakolere chota yagala tochikolera munno embera joita yagala kuisamu tojisamu nno bobato yagala kuendera ku mukyalawo toyenda kuba banno bobato yagala kuba nawe toba banno kuba nawe tokola otya tochiyagala chota yagala bakole omubaka sallallahu alaihi wasallam agambe nawe tokola otya tochikola banno gwe manya nti ebyo ebisatu wona obeera nabyo olimu ababakiriza Allah olimu ababakiriza olunaku lw'enkomeo ate n'embeera eri wakati wo n'abantu by'obakolera nga ddala nawe byoyagala bakolere by'otayagala bakole toyagala nawe tobikola banno tuli wamu oyagala bakuyise bulungi nawe yisa banno buki bulungi toyagala kuvuma naye ate gw'ovuma toyagala kubba naye ate gw'obba ng'omubbi omu yanyakula yabba tugeza akasimu bw'amala okubba jukira ono gwe babbye ebiseera ebisinga adduka ku poliisi akole statement afuna akabaluwa nti nabbiddwa kati omubbi yali amulabye naye nga adduse bw'amala okudduka omusajja agenda ku poliisi ono gwe babbye akole statement nti bakoze batya banzibye kati bw'atuukayo aba ali awo nga n'omubbye yamubbye azze kuloopa nti naye bamubbye omubbi naye aba ali mukkuba eyo gye yatambulira byava okubba naye ne bakola batya ne babimubbako kati naye nadduka emisinde paka ku poliisi aloope nti ebintu byange bikoze ki bibbiddwa ono gwe baali babbye agamba nti aa ono yeyanzibye kati kyekyagaddemu nti n'omubbi naye yagenda aloope naye atamu ekyokola ki ekyokumubba kati so omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti walyati ila nnas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kulira abantu byoyagala naawe babeere nga bakkolera toyisa munno bubi olw'ensonga naawe toyagala bakuyise bubi toyagala kulimba toyagala bakulimbe naawe tokola otya tolimba hakadha bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yategeeza sheikh ibn Uthaymeen rahimahullah atandika okusunsula ebimu ku bitendo by'omujjana mu mbeera ya bufunda bwa biseera tugenda biyita mu lukwakwayo omuliro oluvannyuma lw'okugulaba ate katulabe ne ku sifaatul janna ebitendo by'ejjana Allah gye yalaganyisa abo abakola emirimu emirungi alladhina ya'maluna assalihat abo abakola emirimu emituufu Allahu tabaraka wataala gyayagala bamukkiriza ne bakola n'emirimu egyo Allahu jalla fi ula gyayagala kati bino wammanga byebikwatagana ku jjana eyo Allah gyeyateekerateekera abamutya wano ku dduniya bagenda kugiyingira min kulli bab nga bayitamu buli mulyango wal malaikatu llah nga ne bamalaika ba Allahu jalla fi ula bakoola ba ahli ljanna banyini jana okubeera nga bayingira ejjana ennyumba ey'emirembe era nga obujulizi butulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda osoosa ekigere kye mu jjana nga tewannabaawo yagiyingidde era abantu ba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabagenda okukulembera umamu zonna okuyingira ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala zini abalala bajenga bagoberera naye aba ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabagenda okusooka ku miryango gyejjana naye Allahu jalla fiula yagamba wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara bagenda kuleetebwa abo abatya Allah ila eri janna ejjana zumara nga bali mu bibinja hatta idha jauha paka lwe balituusibwa ku miryango futihat abiwaabuha emiryango gigenda kugulibwawo emiryango gigenda kugulibwawo waqala lahum hazanatuha abalibeera ku miryango egyo nga si balala be bamalayika b'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala bagenda babeera nga bagamba nti salaamun alaikum salaamun alaikum emirembe gidde gye muli tibitum tibitum fadkhuluha khalidin mwalongosa ku duniya ebigambo byammwe mwalongosa ebigambo byammwe enzikiriza yammwe yali nnongoofu embeera zammwe mwalongoosa tibitum fadkhuluha khalidin muyingira ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala mugibeeremu khuludan abadiya awatali kugivaamu aya eyo erimu ensonga bbiri ziringa ssatu ensonga esooka abagenda okuyingira jjana bibinja bagenda kubeera bibinja na biki na bibinja ensonga ey'okubeere ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala laha abwaab eriko emiryango ejjana y'owekitiibwa Allah eriko emiki eriko abwaab eriko emiryango ensonga ey'okusatu eri mu aya ejjana y'owekitiibwa Allah eriko abakuumi eriko abakuumi era nga nakulira abakuumi abo ayitibwa Ridwan malayika eyitibwani Ridwan alayhi salaam yekuuma oba yekulira abakuuma emiryango gyejjana basanyufu bazibu balina essanyu eriyitirivu eri abo abagenda okuyingira ejjana y'owekitiibwa Allahu subhanahu wataala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam obujulizi obwajja emiryango giri emeka egiri ku jjana emiryango egyo giri emiryango munaana faljannatu ejjana laha thamaniyat abwaab eriko emiryango giri munaana era omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam egimu ku miryango egyo yabeera nga ategeeza n'atugamba abubakari siddiq radiallahu anhu y'omu ku abo abasajja emmekete mu umma abagenda okukowoolebwa bamalayika bali nga bamugamba nti yitira muguno yitira wano yitira wano yitira wano nga bamalayika bamusaba ayitire mu mulyango ogwo gwe bali beerako naye nga bakowoola jimalaya nga bakowoola abubakari siddiq radiallahu anhu bwatyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omulyango ogusooka gwetibwa babu sala waliwo omulyango gwejjana ogwetibwa babu sala gugenda yengerwamu min ahli sala banyini kuyimirizawo sala naddala esala zetutegeeza wano esala eza sunna esala eza sunna kuba esala eza sunna weziri gamba nga qiyamu llaili salatu dduha sunanu rawatib kati banyini kusala sala ezo eza sunna bagenda kukolebwa bayite mulyango ogwo oguyitibwa babu sala, omulyango gw'abasaaze. Tujumbira okuvunama. Era Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigendo singo yingiza abaana Adamu kasaratu sujud, kuyitiriza kuvunama. Kyeyali ategeeza tuyitirize okusaala essala eza sunna. Omulyango ogwokubiri gweyitibwa babu siyam, omulyango gw'abaseere era nga gwajira mu riwaya ogwetebwa babu rayyan, ogwetebwa babu rayyan, gugenda kuyingira bokka abaali basiiba. Omulyango ogwo ogwetebwa babu rayyan. Niwajja omulyango ogwo kisatu babu jihad, omulyango gwabo abataka na makubo gwekitebwa Allah subhanahu wa ta'ala, bugenda yingirwamu bashuhada abafira muntalo ziddin. Niwabawo omulyango omulala gwitibwa babu sadaqa, babu assadaqa, omulyango gwabo abasaddas abakwatanga munsimbi zaabwe ne bawaayo fi sabilillah, mu makubo Allahu jalla fi'ula gayagala. Yejimu ku miryango Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza. Ne riwaya endala gyeziri babu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, omulyango gwabo abaali bayajukiza abaddu okubeera nga beeyisa obulungi n'abaali bajukiza abaddu okubeera nga baleka ebyonoono. Fal jannatu maratib, ejjana erimu amadaala bihasabi amalikum, olw'emirimu gyo buli omu gy'oli b'oyina mu maaso ga Allah bw'alikuwa ejjana egenda kubeera mu madaala. Ejjana tezenkana, naye ng'ejjana ekyasembyeyo okubeera waggulu yegenda okubeera mu bannabbi b'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, ng'eyitibwa jannatu alfirdaus, jannatu alfirdaus al-a'la. Nabbi waffe bwe yali ajogerako yagamba bwe mubeera nga musaba Allah mu dduwa zammwe nga mumusaba ejjana, fasal, mumusabenga jannatu alfirdaus, musaba ejjana eyitibwani firdausi eya waggulu. Kigambo kikyamu, omusiraamu ogamba nti nze Allah ne waalimpa akabalaza k'ejjana nja kuba mmaze, oba weeryaza amaanyiza, lwaki osaba akabalaza? Bwonyuma nnyo okubeera nga osula kabalaza Allah walimpa akabalaza k'ejjana ndiba mmaze, lwaki osaba Allah akabalaza bwe bali kakuwa ng'ate otandika okukolima ti Allah ate ompadde kabalaza gwe wakasaba? Ebyo tebiriiyo, musabe nga firdaus. Tewenyoma mirimu gy'oyina. Omu agamba kakati oyogedde nti firdaus egenda kubeeramu bannabbi, yerimu bashuhada, yerimu basalihin. Allah gimusabe, gwe tokola otya? Tofaayo, kuba omubaka yagamba nti musabe jjana, naye muba musabe jjana, mumusabe jjana eya waggulu era ng'eyitibwani firdaus. Wanike emikono gyo teweenyooma, saba Allah firdaus, saba Allah ejjana eyitibwani firdaus al-a'la, gyeddaala erisembayo. Riwaya yajja ng'abantu bagenda kubeera mu madaala olw'okusoma kwabwe Qur'an, olw'okusoma kwabwe ekitabo kya Allahu subhanahu wa ta'ala. Bagenda kukugamba nti iqra, soma, kama kunta turattira fi dduniya, nga wasomanga Qur'an eyo ku dduniya. Kati w'olikoma we bagenda okugamba yingiraawo. Kati w'olisomako aya emu kati nawe otegedde w'olibeera. Bw'olisomako aya emu bwe nti bisimillahi rrahmani rrahim, basimala aya nga bagamba nti gwe basimala gy'osobodde, awo weukoma. Kyova olaba era abaddu tuli balengera, tusaba Allah tusemu abo be balirengera nga ffe be balengera, wabula siffe kulengera. Olirengera omuddu nga Allah gye yamuteeredde jjanaye ogirabanga mmunyeenye, naye ng'eyo jjana ya fulaani. Obuuze ate eri pulaneti yaani, ngeyojana Allah jawaddo mwanadamu amawulira agesanyu omuddo agendo sembo kuva muliro mwaba abaina mithqala dharrati min al-iman abainamu akansereketo kobokereza mu mutima gwe nga yali musilamu kuba banna tawhidi bonna ekigambo ekyo la ilaha illallah kigenda bagisayo muliro bayingire jana wabula bonna abafiira ku kitali busiraamu abashereko abaali abakafiiri bo bagenda sigalayo muliro ebbanga lyonna n'abannanfuusi kati ba ahlu tawhid abalinamu obukkiriza bagenda kuggibwayo muliro bayingizibwe ejjana riwaya ziraga omuntu agenda osembayo okuyingira ejjana agenda kuggibwayo ateekebwe mugga ogw'obulamu bamwozeeko ebisirinza bamwozeeko ennyiika eyo bwatyo asabe Allahu tabaraka wa ta'ala amusembezeeko kumukisekereze amusembezeeko mu kisekerezo ky'omuti amusembezeeko ku luggi lw'ejjana paka lwalimuyingiriza ddala ejjana y'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala naye sayizi Allah gyagenda okuwa omuddu oyo egenda kuba yenkanankana edduniya wama fiiha n'ebigiriko ejjana Allah gyagenda okuwa omwana adamu esembayo obutono maratibu ljanna ejjana egenda osembayo okubeera nga ntono kimuganda waffe oloti gyafunye mu jjana kasirikitu kagenda kubeera nga kenkana edduniya kwetole wama fiiha na byonna ebikolaki na byonna ebigiriko Allah akiba kikulaga nti ejjana y'ekitiibwa Allah ngazi nene nene bwaguuga tebereza asembeyo funa akatono bamuwadde edduniya wama fiiha n'ebikolaki ate tetunnakumaawo waka sallallahu alaihi wasallama yagamba eyo ejjana gye bamuwadde esembayo obutono bagikubiseemu biashiri amisaaliha bagikubiseemu emirundi kumi emirundi kumi tebereze dduniya ye gyafunye n'ebigiriko bakolemu taimuzi teni eneeba yenkana enti eyo abeere omu nga atiba naye nga yasembyeyo okufuna akaki akatono saba Allahu tabaraka wa ta'ala tuyingize jjanaye Allahu tabaraka wa ta'ala bwe yatandika okwogera ku jjana emigga egiri mu jjana yagamba Allah mu suratu Muhammad aya y'ekumi n'ettaano matharu ljannati allati wa'ida almuttaqun ejjana eyo gye nateekerateekera abaddu abantya fiiha anharu minma mulimu emigga jo gy'amazzi ghayra asinin amazzi ago tegakyukakyuka mpooma yaago kala yaago mpunya yaago wa anharu mulimu emigga mujjana egikulukuta wansi waayo min laban nga mata lam yataghayyar ta'muhu tegafuuka bongo kegononeka amata ago agakulukuta naye nga mugga gukulukutira mujjana guvaako mujjana ya fulani negugenda neguyitako mujjana endala ey'omuddu omulala zonna buli muddu waalibeera omugga gujjabba guyitako mujjanayo naye nga gwamata kati bonna abanywa amata kitegeeza abanyankole abakiga abatooro bannange mukolerere ejjana y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala amata gyegali amata gyegali ate nga sente nti mugenda kuzikama mubeerawo nga mukama nedda teri byakutuuyana nti atente yatente evuddemu ekidomola kimula migga nga gyegikulukuta egyamata nagamba nti wa anharu wagenda kubeerayo emigga min khamuri lazzatin lisharibin egy'omwenge lazzatin lisharibin guno omwenge nga guwoomerera era oyo aba agunyweddeko sigunywangako ogw'okudduniya era nsaba Allah tutaase fenna na yaba kunywa wababuza baga manti bukawa buka irira kakati guno kwa Allah kwa tekele tekele mujana tegukawa tegocha ili jensula waliyo musajja mutamivu agula akachupa weka chinaka nyweroro naku weka chikatini naka nyweroro naku na mugamba obuzo obulwa kitobunyo mulondi gumu anga ha seka oyagala kunzita mbugunogocha kawalaji anywako katini etondo naisawe sawa nateka yakasani kia naisawe sawa akamala mukaongezi yangamba nti bukanywa mulondi gumu mukakola ki kocha naye guno Allah gwatekede tekede abana adamu mujana wallahi lazzatin lisharibin muwomu eri abagenda okugunywako ate nga tegutamiiza era nabagamba nti nze mu byenneesunga kwe kufuna oluseke oluwanvu nduteeke bwe nti mugga guno ogw'omwenge ntuwule eri owulidde neesikire tekiriiko myaka bw'oteekayo oluseke guli mugga togumalaamu gukulukuta kyonyweddeko nzeja kuteekamu oluseke lwange ntuule eri emyaka gyange lukumi nsike yaha abaddu banywedde omwenge ku duniya tubayitako eyo mabaala ng'oyitawo booti ng'olaba emyenge egy'ebbeeyi nga batiba embuto zikoma eri bamanyi n'okutemesa n'olaba nga beeyagala kati nga lwaki Allah takuwajjana nga atonywa ku mubisi sheekhe teguli haramu ogw'omujjana teguli ki teguli haramu saba Allah tuwejjana ya rabbi tunywe ku mwenge guno ogw'oku duniya Allah yagufuula ki haramu Allah yagufuula haramu oba mwe mwesunga ki mwabamanyi naye nze mu byenneesunga gwe muki gwe mwenge wa anharun min asalin musaffa Allah yagamba nti waliyo emigga min asal gugenda kubeera nga mugga gwa mubisi gwa njuki musaffa ogutaliimu bisejja mubisi ogutaliimu mbeera yonna nti oba bagongeddemu ebirungo emibisi gy'olwaleero bateekamu amenvu owulidde n'ogusanga omubisi naye nga gulimuko ebiki ebirungolungo guno agamba nti musaffa gugenda kubeera nga mukenenule ate nga muwoomu mu mubisi gw'enjuki nga gwe gukulukuta ky'olinywako gwalimanya Allahu jalla fiala n'agamba emigga egyo giri emigeena ogw'amazzi ogw'amata ogw'omwenge ogw'omubisi gw'enjuki n'agamba nti walahum fiiha min kulli samarat bagenda kubeera nga beeyagalira mu ebyo assamarat ebibala bye balibeera baagadde kitegeeza n'abali b'ebibala naawe beera nga weeteekateeka okubeera nga olya weeyagalire mujjanayo w'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala.
الله أكبر الله أكبر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يتجزنا طبام حديث يجى في صحيح البخاري وقد صلى الله عليه وسلم يقام في إنكم سترون ربكم abagenda okuyingira ejjana mugenda kufuna ekyengera ekisinga byonna ekyokulaba ku mulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala kama tarawna hadha alqamar nga mulaba omwezi oguli ku ggulu nga buli omu waali asobola okugulaba abali China omwezi bagulaba abali mu America omwezi bagulaba naffe abali e Uganda omwezi tugulaba singa tewabeerako bire bisiikiriza mwezi ogwo gulaba kati nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innakum satarawna rabbakum mugenda lengera Allah wammwe mugenda laba Allah wammwe kama tarawna hadha alqamar la tudamiruna fi ru'yatihi temugenda kufuna mu mbeera yonna esiikirizibwa kumulaba bonna bagenda okubeera mu jjana y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wabula balibeera mu muliro tebalina kakisa konna kebagenda kufuna kulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala era nga ffenna twegomba okulaba ku Allah hadithi ya Saidi hadithi ya Sa'id al-Khudri radiyallahu abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu babu zumulaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hal nara rabbana yawma al-qiyamah tunalabaku Allah wa fiqulnakulu inkumiriru kala na'an waqad sallallahu alayhi wa sallam tiyadhaba gamba anti na'an mugenda kulabaku Allah wa mwe yawma al-qiyama kulunaku ulu inkumiriru na ye hadith indala nabi wafi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaa fi sahih al-muslim waqad sallallahu alayhi wa sallam yagamba awal zumar buruku ekendo soko kuyingira jana tadkhurul jannata min ummati ala suratul qamar laylatal badr bagenda kubira nga bakayakana nayinga okwakayakana kwabwe kulinga olaba omwezi ogwengeredde kulunaku olwo oluyitibwa laylatal badr mukiro ekya laylatal badr amakulu ennaku ezo 13, 14, 15 nga tewali kiziyiza nga gwakayakana n'ekinusu ky'oba osudde osobola okiraba mu budde obwo obw'ekiro kisinga omwezi gubeera gwaka bulungi kakati abagenda oyingira ejjana abasookera ddala mu umma y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala suratul qamar bagenda yingira ejjana nga ebitangaala byabwe balinga olaba omwezi thumma alladhina yalunahum abagenda obagoberera ala ashaddi najim fissama bagenda kubeera nga basinga okwaka emmunyeenye nga bwe zaaka fissama waggulu okwaka kw'emmunyeenye kugenda beera nga kutono okwaka kw'abaana abayingira ejjana bagenda bbanga baaka nnyo nga batangalijja ekitagambika oluvannyuma bagoberere manazil amadaala gaabwe mu mbeera efaanaganako bwetyo waka yagamba sallallahu alaihi wasallam bwe balibeera mu jjana ne balya bye balya la yatagawatuuna wala yabuulun tebagenda genda manju ku mbeera eya haji ennene tebagenda fulumamu bukyafu bunene wala yabuulun era tebagenda kubeera nga bafuuyisa teri kulwala teri kufa bagenda beera mu jjana khurudan abadiya miaka na miaka waqa sallallahu alaihi wa sallam yalaga nti abagenda yingira ejjana bagenda kubeera nga bali ku saizi yemu bali ku buwanvu bwe bumu baami bakyala ku buwanvu bwa nabi wa Allah wa Adam alayhi salatu wassalam ala tuli anbiyaihim Adam ala tuli abihim Adam 60 ziraa nga bali ku buwanvu bwa nabbi Adam oba taata waabwe Adam alayhi salatu wassalam 60 ziraa enzira nkaaga Nabi Adam alayhi salatu wassalam obuwanvu bwe yali buwanvu enzira mmeka? Nkaaga. Kakati abali engere jjana obuwanvu bwabwe bagenda kubeera ng'obala enzira nkaaga bonna nga benkana ku levo y'emu. Oyinza obba nga oli mumpi nga weenyuma kati nze omumpi n'akola nti oyingira mu jjana. Oyinza obba nga oli mutono nga weenyuma. Ogenda beera ng'oli muwanvu ate ng'oli mu kigere ekyo ekigwanira okubeera mu ki? Mujjana. Riwaya endala ziraga Ibn Abi Shayba yabeera ng'aleeta n'agamba nti abagenda oyingira ejjana bagenda kubeera myaka gya kivubuka. Myaka gya kivubuka si myaka gya bukadde. Kyova olaba era riwaya yajja lumu omukyala omukadde yajja eri Nabbi waffe Muhammad, kisa emanyiddwa, n'amubuuza nti naffe abakadde tunaayingira ejjana? Waka sallallahu alayhi wa sallam n'asaaga, naye ng'ate okusaaga kwe kwabeeranga kwa mazima. Teyasaaga nti alimba wabula gabeeranga mazima. N'amugamba nti abakadde tebagenda kubeera mu jjana. Ejjana y'oweekitiibwa Allah tegenda kubeeramu baki? Bazeeyi, basajja bakulu nedda oba bakyala bakulu. Omukyala n'atambula ng'akaaba amaziga. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kyeyava abagamba nti mumukomyewo oyo abuuzizza ekibuuzo alabika tabitegedde. Nabbi n'abagamba nti mu jjana y'oweekitiibwa Allah teriiyo bukadde, wagenda kubeerayo baki? Bavubuka. Oyingira ejjana obeere mukootakoota. Eno bakuwadde abakyala nsanvu ate oli mukadde. Onoonya mpeke zaaki? Mpeke za magumba, simanya ate wano wannuma, simanya ate amaaso tegakyalaba. Ejjana si yabakadde, ejjana ya myaka gyabaki? Gyabavubuka. Abamu bagamba nti emyaka gy'ekivubuka gye myaka Nabbi Isa alayhi salatu wassalam gye bamutwaliramu mu ggulu. Myaka asatu mwemeka? Mwesatu gye tugenda okubeerako mu jjana ffenna. Jjajja yafaayo na 16 agenda kuddizibwa buki? Agenda kuddizibwa buto. Ate yafa ng'alina 15 agenda kukuzibwa. Ejjana bwetyo Allahu jalla fiwala bwe yakola atya? Bwe yagiteekateeka. Waka sallallahu alayhi wa sallam yagamba mugenda kuyingira ejjana y'oweekitiibwa Allah. Naye hadithi ya Abi Hurayra qala Allahu azza wa jalla, Allah yagamba a'tada lil'ibadi as-salihin, nateekerateekera abaddu bange abalungi abakola emirimu emituufu. Ma la aynu ra'at, amaaso gammwe ebintu bye gatalabangako. Wala udhunun samiat, n'amatu gammwe bye gatawulirangako. Wala khatara ala qalbi bashar, n'emitima gyammwe bye tutalowoozangako nti oba kino gyekiri oba tekiriyo. Byonna mugenda kubisangayo mu jjana nga waliwo amaloboozi togawulirangako, togawulirangako. Waliwo ebintu ng'amaaso go tegabirabangako, ne wabaawo n'emitima ng'omutima gwo tegukifumiitirizangako nti oba gyekiri. Byonna mujja kubeera nga mubisanga mu jjana y'oweekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu jjana teri kweweereza kumenyeka ti ate kanfumbe ku kyayi. Allah yassaayo gulam, yassaayo abaana abaweereza, abakozi abaweereza. Allah kyeyagamba nti wayatuufu alayhim wildaanu mukhalladuun, mugenda kubeera mu jjana nga waliyo abaana abato ababaweereza. Wildaanun, ab'emyaka emito. Mukhalladuun, abo tebafa, nabo bagenda kubeera mu jjana lubeerera. Idha ra'atuhum hasbatu lu'lu'a, idha ra'aytuhum hasibatuhum lu'lu'an mansuura. Buli bw'otunuulidde abaana abo abato, bannatafsiri baalaga nti bagenda kubeera myaka gya kivubuka vubuka nga basobola okubeera nga babaweereza. Naye nga lu'lu'a bw'oba tunuulira basanyusa, balungi obulungi bwabwe. Alhamdulillah. Qala al-ulama, amanyi baffe bagamba nti abaana abo be baliwa kad ikhtalafu baayawukanamu, ne bagamba nti abaana abo hum beebo atfaalu lmusilimiin, abaana b'abasiraamu. Alladhina yamutuuna duuna sinna takfiriya au takilifiya, beebo abaana ab'abasiraamu abaatuukibwako okufa nga tebanna tuuka myaka gya bukulu oba gya kwawula. Wa minhum abamanyi abala bagamba annahum atfalu lmushirikin, be baana babasamize be bagenda okubeera nga baweereza mu jjana. Walakin wabula kana li sheikh lislam ibunu taimiya rahimahu llah wa rahmata wasia. Ye sheikh lislam ibunu taimiya yagamba nti nedda abaana abo si be baana b'abasiraamu abaafanga bato era si be baana b'abashiriku, wabula abo allahu jalla fi ula yabatonda gye bali ne kati mu jjana y'ow'ekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala. Bali allah yabatonderayo mu jjana ngaera olaba allah bwe yatondera mu jjana abakyala baayo. Bemba nsembyawo insha allah kuba dalasi eno erimu abasajja abavubuka emmekete bwotakoona ku bitonde ebyo oba tobakoze bulungi. Kansembyeyo abakyala abo allah subhanahu wa ta'ala yagamba fihinna qasiratu taruf lam yatmithuhunna insun qablahum wala jan. Mujana mulimu abakyala, mulimu abakyala embeerera abamaaso amakakamu amanene amazibu era tebakwatibwangako ensu, kabeere muntu qablahum olubereberye wala jan yadde jinni, bali embeerera tebakozesebwangako takwatibwangako muntu oba ki oba jinni oba sheikh. Oyinza otomera omuwala naye nga ejinni erimukozesa nga yebakibwako shaitaani, bali n'omutwala nga golowooza alimbeerera kumbe se jinni yatuukiriza dde ensonga. Kakati amajinni gakozesa abantu, amajinni gakozesa abaki abantu, ngaera abavubuka bwe baloota ebirooto ngaali n'omuzungu nookeera ku makyanga olina okunaabajjanaba naye nga wabadde naki na jinni ebirootolooto ebyo bye mwagala ennyo nti a naloose nga ninyenda ku bakyala kikumi tewali miggo oba olina jinni zo. Kati neeno allahu tabaraka wa ta'ala yagamba nti abakyala bali tebalumbibwangako muntu yenna ate tebalumbibwangako jinni, laavu yaabwe balinze mmwe abasajja b'oku dduniya. Era riwaaya emu yalaga nti omukyala w'oku dduniya kuno singa akuvuma n'akukakanya ati yandiba mukyalawo, yandiba omuyise, yandiba omukyalawo mukatale, naye ng'oli mukkiriza n'akukakanya n'akukakanya n'akuvuma nakusanga tolina gw'oli kalaba obulevu olaba obupale n'onakuwala n'otazzaayo kigambo, allah amaloboozi ago agawulizaako abakyala b'omujjana ne basaba allah ayimirizeewo ekiyama. Baba basaba allah ne bagaa ai allah laba kyebakola azibandi waffe laba kyebakola omwami waffe kakazinga kamanyiira kali ku mwami waffe kajolonga kali basaba allah ayimirizeewo ki kuba togenda kubasisinkana okujjako ng'omaze kuyingira jjana ate toyinza kuyingira jjana okujjako ng'omaze kukola ki ng'omaze kufa. Kakati gye bali eyo buli mukazi w'oku dduniya bwakulyaza amaanya sabara omanye nti eri waliyo abasaba obeere ng'okola otya obasisinkana. Allah yabassaayo urban atrada baina buno obuntu bw'oku kifuba ntedde okuboogera naye nga bufumita owulidde n'amaaso gaabwe wallahi kaurun ain, maaso manene gati olaba kiddugavu kyekisingamu n'ekyeru temulimu ate ate munyeenye erimu obuntuntu erimu obuddugavu erimu omusaayi amaaso gakola ki gatangalijja. Allahu subhanahu wa ta'ala bwati bwe yabeeranga abawasafa bali mbeerera tebaggwako bwevaako omusanga ekoze eki omusanga ezzeeko. Abavubuka bangi beeraliikirira amaanyi g'ekisajja tuli gajjawa kuba bwoli yingizibwa ejjana jalibu kajalibu akasookerwako bakyala nsanvu, abakyala nsanvu ab'omujjana tetunnayogera ku bwaku dduniya. Omukazi ow'oku dduniya tugenda mulaba insha allah mubufunzi naye ab'omujjana bajja kuwayo abakyala nsanvu. Basahaba batya nga ya rasulallah bulaba ab'okunsi kuno batuzoganya
tunywedde ebidomola tunywedde ebidomola bidomola na bidomola kakati ataba ensambu tunaba sawa waka sallallahu alayhi wa sallam nalaga abishiru mubereba sanyufu mubereba sanyufu omusajja omu omujjana Allah agenda muwa amaanyi aga ag'ekisajja quwwatu mi'atu rajul ng'amaanyi g'olina g'abasajja bali abameganyi abatazanyira mu kisenge mi'atu rajul basajja kikumi owoledde abasajja bameka kikumi nga g'emaanyi Allah agawakuwadde g'abasajja kikumi teri genda mu jimu nti ate osooka okajjuze aa biri byekola automatic Allah agenda kuwa buki Allah agenda kuwa bubi amaanyi ago mu mbeera efaanaganaku bwetyo weyagalire mbakyalabo naye omubaka waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeeranga ategeeza n'atugamba nti buli musajja wa ku dduniya buli musajja omu ow'oku dduniya walikulli waahidin minhum zawjataani buli musajja omu ow'oku dduniya Allah gwali wejjana Allah agenda kuwa abakyala babiri nga bava eno ku dduniya Allah agenda kuwa abakyala babiri nga bava eno wa ku dduniya si bali abaliyo kati kuba abaliyo kati bagenda kwewuunya omukyala w'oku dduniya Allah gwali yingiza ejjana bagenda musa musaaluuni ye emyaka nsanvu nga bamukolako bamukolako lipeeya bamukyusa emyaka nsanvu bwalivaayo bali abaliyo mujjana abakyala baayo abatondebwayo bagambe nti ayi Allah n'omukyala wali wamutukweka wa munnaffe nga tetumulabangako ng'obulungi bwayina tebumanyi bali abaliwa abaliyo kati mujjana kuba abaliyo kati riwaya zajja bbiri singa olugalo obugalo alusonga ne luyitamu musama edduniya enjuba ezikira okwakayakana kwakola kwaliko ate akatambaala keyeesuuliridde kuba eri teri jiribaabu teri niqaabu omuntu asobola okumuvinga nga bwakolaki nga bwayagala kati akakaya keyeesuuliriddeko obwesuulirizi singa kayitamu ne kajja ku dduniya akawoowa akaliko kabuna edduniya yonna kabuna edduniya yonna maa dhalika abamu tuyinza n'okuzirika olw'akawoowa ako empunya yaako kareehi lmisiki naye omubaka yagamba nti bano ab'oku dduniya omukyala yenna yatya Allah n'akolerera edduniya Allah agenda kumukyusa enfaanana ye naye bw'alimalibwa okubeera ng'akyusiddwa enfaanana ye abakyala babiri Allah agenda kubawa ng'omusajja omu eyava eno ku dduniya tuli wamu newulira enfaanana y'omukyala ono omubaka yagamba nti walikulli waahidi hadithi yajja abi hurayira muyafulumira ibn habbani sahihi yabeeranga agisaha sheikh nasiruddin al albani rahimahullah yagamba nti walikulli waahidin minhum mumu abasajja ab'oku dduniya zawjaani ogenda kufuna abakyala babiri abawano ku nsi wabula bali bajja bbeereyo mu nsanvu pulas n'agamba nti yura muskha saqaiha au saqaihima min wara'i llahami la ikhtiraf bainahum wala tabaghadu ogenda laba amaaso go egalibanga otunudde ku ntumbwe ye saqaihima entumbe zimmeka bbiri entumbe z'omukyalo ye yaveeno ku dduniya ng'olaba obusomyo obuli ku ggumba nga bukola butya butambula tatalala nga masamasa naye nga wotunolaba oti ku kisambi olaba entambula yaki y'obusomyo ntambula y'omusaayi wamugamba omukyalo oyo mwagala ntambulira muki mu musaayi kati ojja kulaba nga butambula laavu ng'etambula mu musaayi muli waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti yura ojja kulaba obusomyo obwo muli mu ggumba ng'okola otya kuba obusomyo bubeera mumaki mu magumba kati ojja kubulaba Allah teebereza sikiini kyeyo kizigo kyekyo okutuuka okulaba obusomyo obuli mumaki mu magumba g'omukyalo oyo ali bafaanana atya aliba yakati ye mwaba balimbo oyinza mmuwaana otya afaananani malayika
Sala tuwejjana ya Rabbi tujja komawo ebyejjana byo bingi nenga nabbi wafe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitendera nalaga nti jjana egenda kubanga yazimbibwa mu mayinja gazabu na gorodi waliona akatale oligenda munaolaba ku bantu bo oba ne mwebuuzabuuzaako ebitanda ebyokulya ebisekereze embeera zonna mima yashtahun ayeyo ebuna ebintu ebisinga obungi nti byonna bwe kyoliba okoze otya kyoliba oyagadde ku mutima gwo kijja kubeera nga kikuleetebwa abamu baabuuza bamasheikhi Allah bakuume abamu Allah yabajjurwa naye baababuuza ebibuuzo nti music alibeerayo mu jjana abaagala omuziki abamanyi ne bagamba nti omuziki gujja kubeerayo wa gujja kubeerayo mu jjana naye bwekikwatagana n'ennyama eri eyo nedda tetukiinaako bujulizi nti ennyama eyo ejja kukolaki ejja kubaayo naye music obujulizi bulaga nti awraqul janna ebikoola by'omujjana bigenda kuvaamu amaki amaloboozi bigenda kuvaamu amaloboozi gwotawulirangako baka kyeyagambye nti mujjawulira amaloboozi gemutakolaki gemutawulirangako kati mwewale music mwewale omwenge mwewale okwambala zaabu kubaze ngoye zaabo omujjana bajja kwambala zaabu naki ne siriki mu mbeera efaanaganako bwetyo wa barakallahu fiikum wa nafaa bikum wa kassara llahu min amsalikum wafaka llahu lijamii lima yuhibuhu waarda waliwo riwaaya gyesaagadde kuleka abaagala okuvuga abaagala okolaki okuvuga ku mmotoka okuvuga ku ki waka sala llahu alaihi wasallama yalaga nti waliyo ebiseekereze waliyo mujjana omuti gulina ekiseekereze nga yenna abaakutta ekidduka tosobola kumalaku kiseekereze ekyo kati tegeeza tuyinza okugyawo obujulizi nti okwevuga kujja kukolaki kujja kubaayo oba oli ebagala nsolo Allah ajja gikuteerayo girinnye oba mwabaagala emmotoka ezitali zino za ku dduniya eri waliyo ezaayo mu mbeera efaanaganaku bwetyo saba Allah tuyingize jjana وبارك الله فيكم ونفع بكم وقصر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين سكوبدين غبغيز obujulizi bulaga nti tetugenda gisoma nga bwe yasengekebwa wabula nga yewakola ki bwe wasoma ku duniya kati kisoboka okuba nga wasomako eno n'osomako eno n'osomako eno bwekityo bwe kiri wallahu alam kolasigamba nti tujja kuva kwaki kwalifatira nga ate omusiraamu amanyi amma owulidde nga amanyi ikhilasi nti ate bamuleke ebbali nedda z'omanyi zojja okola ki zojja okubeera nga osoma mu mbeera efaanaganaku bwekyo assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.